Praise the Lord.
My God, I pray for my children.
Thank you.
I pray for I pray for his going out and coming, Lord. Father, protect and guide them in the name of Jesus.
Amen.
Everlasting King of glory, Ancient of days. Father, whatever they lay their hand, let them prosper in the name of Jesus.
Amen.
Father, no weapon fashioned against them shall prosper.
Amen.
Gozia hano bochita. Gozia oji na mbata ha. Gozia yom na ha tinyere aka ya gazere ha. Nike nke Chineke. Nike nke obara nke Chukwu. Otu shikpe ya ko gadi. Na ha Chukwu na nke opara na nke monso. Amen.